najimsafi.com.
Tania, shachoshwa na nafsi moyo mpaka na hisia. Nilivyopatwa na maradhi hawakunkunjulia. Ironia. Yeah, yeah. Oh my Lord, my one and only. Ni wewe pekee unashiniza ya mwezi. Familia, sayu mama like a cutie wasinge simamia. Swinge kwaje bila familia, sayu mama like a cutie wasinge simamia.
Kono nisogeze kwako, nipe na maono nionea kwako. Nisamehe kwenye kila kosa, nisamehe zambi na ogopa. Nisamehe bado mimi rofa, nilipo anguka na jokota. Mapito kwenye maisha, najua kama yatakwisha. Njia zangu kumu nimepita, matatizo kila siku vita. Njia zangu kumu nimepita, siku kile kukupita.